na ke ratile ke ratile pelo e kgethile e kgethile o neng ke sa ba wela o bona bo malome ba heno lapeng na ke ratile ke ratile pelo e kgethile e kgethile ba wela o bona bo malume ba heno lape dali 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 o ninge saba wela ninge saba wela madam o ninge saba wela ninge saba wela madam o ninge saba wela bona bo malume ba heno Sabawela, like Sabawela, madam. Unning Sabawela, like Sabawela, madam. Unning Sabawela, one of them, my love, never hear no pain. Yeah, yeah. Nagurati le sale banyan, leba palari get on a lemon tran. Ushebe unchebe smell a hanyan. Let's a piece of no recasse arohan. Bale ke le ho mpha lerato ha le tshwane ke wena fela a tshwereng original ha ke o nahana ha ke robale ha se wena mo kantu fanga senyane pelo ya bina ha ke o bona e dula e la merupa le dikatara hey yeah mo shanka na raile mo ritsana ho mo seritile le badisana Chile Honingi sabawela O bona bo malume ba heno lape Na kiratile kiratile Pelwe khetile khetile Honingi sabawela O bona bo malume ba heno lape Dali, 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 dali.